mano tetsi Wabi kunume lendawa Uweze wanyo salami tulu mano tetsi Angituwa buse kuki Kyo salami tulu mano tetsi Angituwa buse kuki Kyo salami tulu mano tetsi Nyambonu wa buse kukile Salali kulumano kumse Kuchiwa nilanzo Angalu salo mdala Kuchiwa nilanzo Angalu salo mdala
Kulumanelela, 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 kulumanelela